Sumani, yeye waka hadangani, wala siyo mswahili, hana longo longo simitani, anatenda akiaiti, anabariki asaliti, ni rafiki asiye mnafiki. Sohora ibyo yangeneye zabibona ibyo yansezeranyije zabikora iyo mana yanjye nabwigihinduka izine sibyitekereza kungirira kibibi ahubwo nibyingiza yo ibyo mahoro
I'm not afraid.